Kettine kabaruji bienal
kebe kabaruji bienal iwrandi e motti gila e finatawaji mudum fa e bornaaki mudum
kettine kabaruji bienal do studio tamani halaji malifu
sakirabe hedibe jamwale modon den goni bete aljumaare sappo e nay lewru julie hitande 2023 yamde jena yottike dundu gundaka e kubel gawnde meden tawa o wakkati motti suudu baba yottindi on e kabaruji usman nyaare buli woni ndo gagne kante tawna en to boggi jande to den diragu yo fina tawa lobbo bawdo latade sababu sakkat e timminde basi dun rewra do modon hande botu goto biyanan gal ummoto no pawido do sisili fina tawa beida wadde sembe bangal jam e kawral on yewtireji keddiɗi ɗi ni tiyatiri du ana e hala ana hala halaji gaɗoji jam e gondal li kawral himɓe kulikoro e kuccala kaali hala dewral e leydiyankaku hunde ko milatake komin kalta hala muɗum na beetako o yo cukalel ngel lebbi sappo e nayyi gongel leyi tiyatiri sa e wi innigel ko ɗum ko ɓe gaɗiri ɗum hollitinde himɓe gattan hakkilla sukaɓe le wakkati basiji godi yeɗi woni sembe kabaruji ɗi beetako bisimilla moɗon heraade sijo tamani fina tawa ɓeyda wadde sembe bangal jam e kawral hakkunde yimɓe ɗum woni sisili mo dunken ande fina tawa kaali haala muɗum na talatare ƴaɓɓene nde ɗum waɗi le joɗa haala gaɗɗo gofarnora motti ewi hunciɓe ɗum hoore go miijo ana fawi dow dartude heɓinde caɗele gonɗe ley leydi meɗen ndi jogala Mamadou Sama Sekou Ali Cisse
denɗiragu yo fina tawa mo naftorta e ley jogala basiji no holitiri Sidi Camara au secrétaire général ministére humani nde kawral hewtagol jam e gondal
denɗiragu yo fina tawa ɗo yo gasodiral hakkunde esiraɓe mammi radio ka e taniɓe muɗum homo fuu wonko wawi halde mbadi goɗɗo e le fijo tawi nawayi ɗum so ɗum nawtorama jaati ko heewi hen fuu basiji ɗi timma jam ɗum woni fuɗɗore yirwere fuu
la paix et le départ de tout développement
Jean Luc Bati so nayyi yo tendinowo to gollirde GIZ gonde li Mali holtiwide jeunesse Mali na hani nawtorade fina tawaji yala darande e darde mabɓe le huncangol hoore jogora basiji ewi oɗo dunke donkuni maya fina tawa liɗi Mali na yirwi sanne ne sawi hono ɗiɗo gulanterji kewɗi huncangol hoore jogola basiji
jokolɓeɓe elo haalaji mumen pawiɗi eɗo fina tawa ana wawi wadde jooɗa haala eɗo politique fa yetto eno neɗɗako wordi ɗum ana wawi latade sababu waytide kulleji kewɗi tekkinde gondal hakkunde amen e sakkade basiji
ɓeydade ɗeɗo gueɗe ɗe foof kamɓe dunkeenɓe holitijo konngol ɓamalngol teddine ɓeydade ɗuɗum kaltiddal yalla kawral ne heɓa leylide malindi
tiyatiriji cogge ɗe gatta le binal ngal ana pawi dow misalu ko woodi leydi meɗen ndi région ngaji kulikoro e kuccala kaali haala sisileji pawiɗi dow rafindenagu baasi hakkunde jaleñi e hono hani waɗede fa jalten e nde wembere hono yewtireji keddiɗi ɗini tiyatiriji gatteɗi ɗi du ana pawi dow dartugol jam e deƴƴere hakkunde himɓe Oumar Waygalou
tiyatiru mo kulikoro waɗi o wiyan yowino dow jam e deƴƴere Ali Kabaru tiɗallaji kon le leydi meɗen di ñeɗati kanɗi nangguede ñalawma hannde no o Kuba Kulibaly o goto e laamiɗo tiyatiri en kulikoro
nous avons
min paweke dow misaluji kewɗi ko wondi e wadde le leydi men ndi ley o wakkati hakkunde fulɓe haaɓe sini a yi baasi o yettike ɗo ɗum ana holla wiide himɓe woni daraki darde muɓɓen won aadiji ɗi himɓe ɓamdi ndenɗiragu ana woodi Mali yo leydi gotiri noon ɗum woni komin kolliti le haalaji amen
to kuccaloto ɗum fuu ɗum nayiriki banggal ɓingu leydi yankaku lobbo keɗɗe mo kanko noddirte Sekou Tira yo goto e gonɗo le gubal kuccala ngal
soyez des gens
laɗɗene himɓe darnoɓe leydi pati taweɗen en keloɓe e Mali nana ɗum yo hollitinde jam e kawral hakkunde leydi yankoɓe fuu min gaɗi hakke lewru wartude ɗo komin gatta balɗe sappo e joyyi daranade komin kani hollitinde
pour la production
min cittiɗen wiide kulle kewɗe ko yowi dow wayde ndenagu kañeno armé o wordino ɓe kaali e biyanal ngal
jippingol koɗo ana e nedi gonɗo le leydi meɗen ndi ɗo jaruɗa fuu ɗum yettama ley de hande komogel mottiɗo cogge bomako e menaka jippi Amiri komogel kañum e conseiller muɗum PWG yalla hoɓɓe mabɓe ɓe ana goɗo no jiɗiri Adama Dele Togo yiide e mabɓe anni ko heɓini en dow faccitago Oumar Waygalou e Ali Cisse
kanko Sekou Touré bi ngalure mottinde o wi suudu baba wala ko ngalurde indira dun so wana an jabbo hobbe sanne ila awwalun
we anga korole
ko tawanga le juude amin miden boobi dum wakati fu so min jidi atawan fijoli kan jale tan woni hakkune amin nyande fu jami ngarmi an hakkune amin mide gajido mide peccida kulleji kew dum an hawrintina dum latiga aya hono mi fu mi gooto
be
andini imma daraji di wombe ko mo gino gonde wadde kanko no dirte rabba indo nan lamir o gubal menakangal o wikuna iri bangal jabbitade yimbe irun hani wattede e nuyde sariya le leedi meden di jati yello dum beeda fabugul hakkunde mali koobe
le jaktigiya
huye hunde kande wattede neddaku leedi amendi yella edum heddo edum hani jati wadere sariya sabi hunde mujjune sanne jatigi amen o yo ameringeni mutti baba turi den jetta mo sanne sabi nyande fu alla feetu o waran amen o lando me cittalaji dum gondi fewde
demande no problem
jippinde hobbe yo ko anda sanne le leedi meden di to jaada fu sa tawi jogi bawde an baawi jippinde ma
sakiraaɓe ɗi kabaruji fo anndo ɗo mbaawi heɓude dow bembe annde ɗe ɗo hella men facebook kañe compte twitter hello Sadio e foynde ley binar ngal beta ko min kalan haala e yewtereji ɗi jan e gaawa ngaɗi cogga ɗi région ngaji kolliti bawɗe muɓɓen alal baare sappo ɗiɗi lewru julie ndu ley cuugal e yewterdu e sori bamba fa ɓeydure ne fam keɗen Oumar Waygallo
nabbido sen wakkati noga e goo yamde ferno koɓe kaali jamaru nde fo hawlita do jam e deƴere ɓeɗo yimɓele ƴuwdi basani tera gaɗi noddago fewde e jamaru nde wirfo e fina tawaji muɗum en noddirta Mali Diaro kañe denɗiragu ɗum wonon ko orchestre gawo haali wakkati nde ɓe gabbuno nde région Nara kañe e kayi gonno dow ngalɗo biennal hitande 2023 jimi ɗi kañe boomi ɗi futtimman asawere waror nde so laɓati
waroɓe ƴewde cogge ɗe garino fa heewi jamma alkamisare nde ley salla sori bambaɓe yimɓe mawɓe e sukaɓe fuu jeleke kawral waɗa hakkunde ɓiɓɓe mali hewda nedi mum e ndimako muɗum e wi yogaɓe haalaji kaleteɗi ley biyanal ngal gaɗan nafa banggal laamu lobbo e waylitigol hakkillaji keɗe goɓe mbi Oumar Waygallo do faccitago blandin kasoge
j'adore sensibiliser très franchement
idum wela kan dun yo huna mo famu hewete mudun sanne nodun woddi yardani ana moji yimbe ana fijje ko wawi singaji kewdi ana dom biennal o ana moji jodi be dombe jabitike enno wodiri hala jantam min goddi e halde don mi fumi inna goto babba goto leydi mali minen jeydi mi yidi e yimbe le hewbe
dum si en contact avec beaucoup de personnes aussi
cukalel ngel lebbi sappo e nayyi ana wonno le théâtre goto le binal ngal ɗon ko miletake woni komin kalta haala muɗum beta ko ngel cukalel ngel lebbi sappo e nayyi noddirte ngel Moussa Maiga ina muɗum Fatoumata Bouare watti ɗum e théâtre mo coggal san waɗi jamma alal baare nde e wi o debbo koɓe jiɗɗi hollitinde yimɓe ana kani wattinde sukaɓe hakkillo le wakkati woldeji godi keɗe ko Fatoumata Bouare wi fatiyatara do faccitago Ali Cisse
majjum wona min heeɓi ɗum ekintino amen o ɗoni Idrissa Kone heeɓi hakkille majjum kanko waddi suka o ele fijo ngo ila o yeehi darne o jogimi ele fijo ngo ko o wi suka o ɗo wara tawta kam min hen faabo kam ɗum saabi so o tawti guɓal amen ngal kanko o waran wallude kam ele darne ko jogimi ele fijo ngo o hollita ɗum wiide suka wala fuu ko waɗi fay hunde walanamo ele baasi ko woni hakkunde mawɓe mbiɗe kani wattande sukaɓe hakkille fade amen wadde hunde komi mbawi numside sukaɓe woni tawateɓe ɗo
jonde yambere 2023 binal mofti ana jokkini dow weltare jama o waroɓe sanne jamma fu darde cogge ɗe jamma aljumare handen sappo e nayyi lewru juillet ndu duwansa e kita garata yewtinde himɓe hirogoɓe kolliti wiide e welan sanne ɗum woni aadimo ardiɓe ɗe cogge ɓamini en Oumar Waygal hono worri
ñande aljumare nde sappo e nayyi lewru juillet so ɓami fanoga yemde ƴaɓɓirima silimaji capantati le nokku noddirte Sall Sori Bamba région Douwanso o wara nadde jonowno arande région o tawe le biennal ɗiɓe anni yimde ɗi ensemble instrumental ana ley hen kañe ko noddirte solo fayettoyo jimi e théâtre ngaji
e ko nande mudum na so duwa so yi ton kita jokkata kanyum du joni woni arande mudum warde e bienal kita waran holla fina tawa mudum ko nayri bangal concert ngaydi nokku no dirtedo alliance franco malien nyoro mongo kanye kutiala tawe ton sappo e joyi yamde ngal do kawrital ko nayri bangal homo fu anda fina tawa goddo idum wonde wadde no fewiri le ngalure mottinde
sakiraabe do kadude kabaruji di beta ko ka andon ko studio tamani hokoton fu odo ba hebude do application studio tamani mo bawdom amode do play store ka kedde heda do e seda yewtere sukabe de waran jukkininde wassalam sukabe ana e hejabe le e region ngaji kawrudi e yewtereji dandirgol binal mopti kan gondugal wadde wakkati joni o yodno nokku mo sukabe du kebata danya famo ko kebi no kambe ummini be finata be cultivide wattugol sukabe e golleji mudun wadan fa kambe du be lanindo daranade finata wa mali le ko warata fa be dure den famo e yewtere sukabe de anni ko kalifa gota hebinen do faccitan Umar Waygalo e Mamadou Samaseko
sa kanyu lami suka wonbe le region menaka joro woni arande makko wadde e bienal du o wi ko mo yi do motti do ko dum heddoto e hore makko o mo nokkule kewde e théâtre menaka
comme c'est ma première fois de
e wuti joni woni arande en warde e bienal be dirugo famu volontaire ji kewdi mi meda fe yide le ngurdam denno mi nawturke dun andude finata waji kay dun golidude yimbe le hewbe be jeeda ka fe enuko e misalo haabe be denno dum latike sababu mi yewtida be do andude demgal mabbe kulentere ji kewdi goddi yela ammo yo hinnade ko ngadam ko yela min heba gural fambi fuf mi tawe le tato ardibe bienal yama mawri dum mi tawe le bienal ngal
je participerai de la bienal
15 ans kulbali tukolel dewel gel dubi sappo e go'o ana wonno le gubal kulikorongal wakande moman done o yama le o do nokku sanne o hali do ko mo yeli latade
yidi dum sanne sabbi yidi sukabe hobbe hobbe kuyama be weli kam san so Allah jabi kulukuro heba gural yela ammo tawede kawrtal gongal needun latade bomowo kay artiste modo yalla faabaade sakraabe needun sukabe hewbe ngara tawra e binal mawri ngal yalla be ngada ko heewi
ka fam boge
theater kanko Ali Mina Uldu Mahamad Taha om horsini dun sanne omo le wadobe theater le reseau tawde ni feso gubal makko ngal ngabbay tafen o wibe gollan ko region o yidi
le theater la c'est un beau
needi theater sanne mi welti ko dum tawede e kawrtal hikka 2023 so Allah jabi 2024 mi wara mi arrota dun goto fuf
le premier avec tout
ko buri mater le benangal yo sukabe pionnier en ana gonno ton beedo sukabe uri le capitangal kali ko waddi dum en keddemo kanko noddete drama no kulbali e pionnier en mopti o woni e mudum
avec les pionniers ça va bien le mouvement
gondal pionnier be kay cedele wala kine yakku e hum changul hore e madraj e le hore do korute e made pionnier en yo ngabinde ma jipinde de sawal leedi ndi yalla janginde sukabe nafaka yimre leedi ndi hono yimde dun teddinde ko leedi non no binal wala tan kawrutal baliki en haani gila joni skobe lantino hinade ndongu nudo denno beedoro faamu fina tawaji di gila be pamdi yalla e mi tekka sanne le gorto ko mi welti ke sanne sabi faanda bo yo gonda
l'objectif premier étant le brassage
mi citi den wiide kikide fu sukabe hewbe le galliro mottinde kanyangarta nokko no detta sal spectacle sori bamba